Mukwano mama wange gwe nasima kaka na konkubulire omulungi wange since came in my life entandika okukyuka kati ndi wanjawulo omulungi nga gwe tayagalwa bya kiyaye sikiriza mutwale Dala
www.djericom.com.